Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanka ay doorteen iyaga oo si aan hore loo arag awood badan xilkaasi ugu igmaday.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Waxaan mahadcelinayaa dadka Mareykanka sharafkii weyneyd ee ay igu doorteen inaan noqdo madaxweynaha 19-aad iyo 50-aad. Muwaadin kastow, waan ku dagaalamayaa adiga, qoyskaaga iyo mustaqbalkaaga. Maalin walba waan ku dagaalamayaa. Inta aan noolahay ma nasan doono ilaa aan helno Ameerika awood leh oo hodana, taasoo caruurteenna iyo idinkaba idin qalantaa. Soo noqoshada Trump ee xilka waxaa qayb ka ah quus la'aantiisa. Ross Butner waxa uu ka tirsan yahay wargeyska New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition.
Waxaad u jeedaa waa qof naftiisa kalsooni weyn ku qaba. Ross Butner iyo Susan Craig waxay qaybta baadhista u qaabilsan yihiin wargeyska New York Times, waxayna isla qoreen buug lagu magacaabo Lucky Loser ama Faashilkii Nasiibka Badnaa. Waxay buuggan ku eegayaan sida Trump isugu muujiyo inuu yahay taajir isagu isa sameeyey.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area expertise on almost anything.
Dhismayaasha Trump ee farta waaweyn ee magaciisu ku xardhan yahay ayaa muujinaya hamigiisa iyo isxayeysiintiisa. Waatan Susan Craig oo ka tirsan New York Times.
He was worth $200 million when he would talk. There was the interview he gave to the New York Times and that grew.
Waxay hantidiisu ahayd $200 million oo dollar mar la hadlay New York Times, laakiin waxa uu hantidaasi ku sheegay $1 trillion mar 10 sano ka hor uu wareysiisiyo barnaamijka 60 Minutes. Trump waxa uu ku dheereeyaa inuu indhaha soo jiito uuna isu muujiyo inuu yahay qof heshiisyo geli kara. Malaayiin dollar buu ku sameeyey in magiciisa uu shati ka dhigo. Hase yeeshee, guushiisa guldarooyin ayaa daba socday. Shirkadihiisa waxay xereeyeen inay kaceen, meelaha lagu khamaarana waa la xiray. Trump waxa uu dib u soo noqday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka baxa ee lagu magacaabi jiray The Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rasmi ahaan ugu tartamayaa xilka madaxweyne ee Mareykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigayaa mid weyn.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Markii Mexico ay dad soo dirayso nooma soo diraan kuwooda ugu wanaagsan, waxay soo diraan daroogo, dembi, kuwa kufsada iyo malaha qaar wanaagsan. Trump ayaa magacaabay 3 ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare, kuwaasi oo ka caawiyey inuu bedelo sharcigii xuquuqda ilmiska soo ridida. Bilowgii 2020-kii, xanuunkii COVID-19 ayaa tijaabiyey Donald Trump. Waxa uu dadajiyey samaynta tallaalka nafta lagu badbaadinayay, laakiin dhinaca kale waxa uu soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleachka ama warankiladu ay jeermiska dili karto. 9 million oo Mareykan ayuu fayrasku ku dhacay, tirada dhimashaduna waxay kor u dhaaftay 2,300 markii bishii November ay codbixiyaasha Mareykanku u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Markii uu xilka ka degay, Trump waxaa loo jeediyey dhowr dambi, waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee dambi lagu helo. Sidaasoo ay tahay, sidii hore wuuba ka fiicansan yahay. Waxa uu ka badbaaday 2 iskudaydil sanadkii hore. Taas waxa uu keentay in dabar adag uu sii dhex maro taageerayaashiisa.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump, sabab baa loo badbaadiyey. Madaxweynihii 7-aad uu soo noqday. Siyaasaddu Mareykanku marna ma ahayn si lamid ah sida ilaa markii Trump uu soo galay fagaaraha. Trump oo wax ka qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback ama Fanka Dib u Soo Noolaanshaha ayaa hadda ku guuleystay in xilka madaxtinimo ee Mareykanku ku soo noqdo.